Westside News Club.net.
Ndondo mwai kiliza zila luna.
Ndondo mwai.
Oh God, the pressure wade.
Oh, the pressure wade.
Today it's our special day. No mo sing again,
no. No mo sing again.
Kie pilo yaka
ushibe.
Kie lingi mwai
utibe.
Swala mama zoho
yaka.
Tali mama ameto yaka. Sipali la toa
bona.
Se ulisi emba sakana. Toto Toto Kilizazi leli tunakuluna. Dondo kivunde kuvani vakuluna. Swara makikia
kia.
Kwa pilu ya kakia. Vona watu baluwa. Lukuluwa ndofia. Kachenu na nyaravu kwa shanasia.
Kachenu kwa shanasia.
Kachenu na ikutwa kuri na pira.
Nina na pira.
Kakuli
babuwe ya vakuluna. Babuwe ya mutambe. Babuwe ya vakuluna. Babuwe ya mutambe.
Ndondo mwai kiliza zila luna.
Ndondo mwai.
Oh God, the pressure wade.
Oh, the pressure wade.
Today it's our special day. No mo sing again,
no. No mo sing again.
Kie pilo yaka
ushibe.
Kie lingi mwai
utibe.
Swala mama zoho
yaka.
Tali mama ameto
yaka.
Sipali la toa
bona.
Se ulisi emba sakana.
Maema kwa shana na miraeza. Kene kata latava ya kwe kwa sheza. Nifuma nipate na yaka nieza. Nga gaidi foni muto kwela. Always yu kwa saidi. Akitava ende kuvanga mobu kwa sha. Uto kwa kunyala uzwe kwa mapulesha kuvosha. Hati breki nye vutuku. Kunyala kona kelezo yeva nifile vokukona. Hakuna niti efitafu. Kuvanga niya kulata malila toa kivunde nivu. Kona niliko depresa wade. Kuvefela tabolila tole kimosi ipili kinyo. Malejie, we need to enjoy. Ni nyalao na yono tijue kapa musipili. Autae pia ite antilani. Ni kutopata ili kifoleva yupi maini. Yeo,
ndondo mwai kiliza zila luna.
Ndondo mwai.
Mashi masha.
Oh God, the pressure wade.
Oh, the pressure wade.
Today it's our special day. No mo sing again,
no. No mo singo
ake. Kie pilo yaka
ushibe.
Kie lingi mwai
utibe.
Swala mama zoho
yaka.
Tali mama ameto
yaka.
Na sipali la toa
bona.
Se ulisi emba sakana.
Another one from the album.
Ura.
Yo boy Jack Flavor.
Yo Swag Boys.
Yame Paul McNoo.
Mashi Mashup.
Venice Naji.
Mote boy Young Man.
This boy Wama Sama.
Trezo 147.
King Jay.
Razzy Tom C.
Jay Zo.
Blog
Smith. Sister Mary Asir.